ቪኦኤ ፋን ኦሮሞ ውጣታ ግጅማታ ገለገል ሰዓት ለማብራክ ከሀግ ሰዓት የሰዴት ሜትር ባንድ ዲደም ለማ ዲደም ሸን ሶዶሜቶ ኮፊ ቪኦኤ 24 ናይል ሰዓት ራሰን ይደባል ሶጅኑ ያዩ ያልቀም አጋይቲ ኩዳን ለምባርኩም ለማፍ ዲደማ ኬስ ጀራር ጉያ ሮቢ ቪኦኤ ፋን ኦሮሞ ጨቀሶ ጀርተን ሁመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ የማልቶፍናኑ አማራጀር ፕሬዝዳንትን ወልደማጫፍቱ ለማ ኦቦ ድርቢ ደምሴ ቱርባን ደብርኸስ ወርሞቱማ ነጋ የጎቀመናት ትሰነት ነክመለስ ዳኑ ሳይመት ገን ኸን ኸስ ቦካን ጉዳን ሶማሌ ገም ክባት ሮቤ ነምኹም ድብጃ ጫላ በቀጭሴ ፓርቲ ዴሞክራት ኸስ ፕሬዝዳንቱም ማፍድርጎሙ ከጅር ጆ ባይደን ዱበርቲ ጉራቲ ታንቱ ፕሬዝዳንቲ ፍለቴቲን ወሊንድርጎሙ ጅር ወነርሰኒት ንኸይ ሳክቶ ኮዶ ሳንፈነቱ ጅበንትም
አተሞልታን ደገፈቶ ተከኛ ኦዱን ገልገለ ከናፍ ቀምኩ ነው ሙምቢች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሐሳ ፈልሚሲሳ ካንታናን ፕሬዝዳንት ኢሞቱ ማናኖ ኦሮሚያው በሽመልስ አብዲሳ ጠገሲሰኒትራን ፍረታማድ አብሲሱሳኒ ዱቤ ማንሳኔው ቡንግሱጥ ለአሁን በክሲሰኒሩ ወልገይ ፓርቲ በዳድና አማራ ባህር ዳርረት ሙምቢች ሚኒስቴርቻ ከጀራኒት ሐሳኖ በሽመልስ ዶጎጎራ ኢማማታፍ ሰፉ ፓርቲ በዳድና በከምቡ ጀራን ትደበለኒስ ያደኤ ሰንከናፍ እትጋፈተሙ ጀራኒሩ ሐሳንሱን ጀሰደድ ድረም ሴንሶተ ፓርቲ ቆፋፍ ከን ኢያተ ዮተው ሚልቄ ባውዳን ጀልቀበ ቶርባን ከና ሚዲያ ሐዋሳረት ተምሳፈሜ ሚሴንሰ ፓርቲ በዳድና ገመይሶ ቡሽመልስ ፓርቲን በዳድና ሐራፍ ኦዲፒን እጭቲዳን አጀንዳ ኦሮሞ ኦጂረ ኦልቻጅራን ኢፊ ኢትዮጵያ ከሰትስ አቦቀባቻጅራን ጀቹራን ኢብሳን ሐሳንሳኒ ኢማማተሙ ሚቸ ሚኒስቴራ አቢ ካንቶኩማ ለብስ ወሊን ወልፋልሳ ወጠበጂ ኩደሻን ሐለ ኡማሜን ቦደገረ ባህር ዳርት ከንቀጀለን ሙሚቸ ሚኒስቴራ አቢ ሐሳ ፓርቲ በዳድና አማራ ፍብሰከኑዳን ኢታንሱዳን ሰገንታ በቅልቱ ዳቡፍ ቆጳይ ከጥሙራረጥ አርገመኒሩ ጀቹዳን አስቴር ምስጋናው ገባስቴቲ ፍለኑናኑ ትግራይ ከሰት ገገ ሰሙፋር ዱሊ ፍለኑ ሰባይማናኑ ረት ተምሳፈሙ ኤገሌጅራ ዱለደ ደመቂን ሰሰናፍ ሰባባው የረ ቫይረስ ኮሮናን ከንከይ ወልገይን ኡመታፍ ሂሪድነጋ እንገገ ፈሙ ጀራሜራ ውያራ ፓርትለን ፍለኑ ሰነራት ትርማታን ቡፈታሌ ቴሌቪዥዮና ሳዲ ራዲዮ ኤፍኤም ሰዲፍ ሰገንታሌ ራዲዮ ቢዮሌ ሳራቲ ፔክስ ፈሙጀል ቀበኒሩ ጀዳ ሙልጌታ ጽባ መቀሌራ ሶማሊያ ዋልታናኖ ሙዱጉ ከይሰት ሎላ አልሸባቢ ጅራቶ ተሂደተን ግዱት ከየኒዮ ጥቃት ነሞኒ ኩንዱ ከነን ብሮንሽን መዳው ከነኒ ጃን አርገኒፍ አንጋውኒ ዱበተኒሩ ሎሊሱን ሐርአገነ መከንጀል ቀበመ ኤርገሌ ሊስቶኒ አልሸባብ ከነን ሜሻ ጉርጉዳ ሂደተኒፍ ናኖ ሰነ ሀንገቶ ኮቶ አተን ጅራቶ ተጋንደ ሻቤሎ ከንባድ ወይንራ ፈገኝ ኪሎ ሜትር ድግደማረ ተርገሙራ ድላለካው ፊያለን ትትሮይ ኩኛንኩን ማጤ ወራና ሶማሊያ ሙርነ ድግደሚቶ ኮፋቲ ከመሻ ጉርጉዳይ ደተን ሚሴንዞናል ሸባብ ጀልቀብ ገንደ ኬኝ ከሰደርቡፍ ጋፈታን ገሩ ቦደረ ገንደ ኬኝቱ አቹዋን በርባደኒፍ ኑትስ ድረድ አባን ጀቹራን ኦገናን ገንደ ሰና መሐመድ ኢብራሂም ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ብልብላን ኢብሰኒ ጅራን ኦቦ ኢብራሂም ከጀዳን ኢትጅራቶን ሰደዲፍ ለሊስቶን አልሸባብ ሰደድ ለሰነ ከሰት ዱአኒሩ አልሸባብ ማንጉዶ ፊገኒ ምልቁ እንደንደኝ ተኮደበለተ ሲቪሎ ተሰደተ ጄሱሳኒፍ ሬፊሎልቶ አልሸባብ ጃዳን ዲረት ኩፌ አርጌራ ጀዳን ኢብራሂም ጅራቶን ከጀዳን ኢት ገሬን ፍንጣለይ ኩን የሮጋባባፍ ገንደ ሰነቶ አተኒ ማንን ጅረኛፍ ደለላ ወንጉባን ገሬን አልሸባብ ሀሌላ ሰናፍ ትጋፈታ መፍረጁዳን ገንዲሱን ማጤ ወራነ ሶማሊያ ትዮጀዱ ጅራቱን ንገሩ ኒሃለን ጀልቀባ ወጋ ከና ጅራቱን ድሩ ድነግደን ሳኒ ሚደመ ቀበኛን ሳኒ ሰበባ ሆንገን ድራ መንጨ ገሬን ኩን ድላላ አከባ ሰንጋፈቹ ሳፍረታ ማድብሲ ሰኒ ጅራን ገንዴኒ ፎርሲሴ ቡላና ኖሌ ሶማሊያ ዋልታ ከሳ ሂዱን ሜሻ ወራና ሂደጁዳን ሎልቶተ አልሸባብ በለዳዴ ሳኒ ደበለቴ ቀበኛ ሳኒ ሳመን ትዱሉ ኤገለኒ ጅሩ ከነገይ ፈታጅርታን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ኮሌጅ 1 ዩናይትድ ስቴትስ ለማተብ አሜሪካ ከንባቲ ብራኬ ሰገገፈም የሮብራት ደበርሰኒ እናጅራን ከነት ወይረር ቫይረስ ኮሮና አዱኛ ስፖርት ኢራን ኢባካኡ ትፉፈጅራ ኮሚሽነር ኮንፈረንሲ አትሌቲክስ ኮሌጅ 1 ኬቨን ዋረን ኤርገገሬ ቦርዲ ጎርሲቶተ ኤጉምሰ ፈያ ኮንፈረንሲ ቻወሪ ማሪያታኒ ቦደ ከጀደኒት በረቶኒ ከኝ ባቲ ብራ ከነ ድርጎሚ ከሰተማቹን በላቃ በጀደን conference in athletics ecology wani kanaka ohio michigan if penn state of kesaqaba tabakuba mila america tdebulu dandorgomin sporty one cabron kanaka dorgomi figicha martin wero brat derbun ipsamera president donald trump garu tabikuba mila america ero qabame fitakattifu addadrumadan kanen ibagor an kesati tuta oduf white house kesati kale saibsakennin tabattonni gundergegota ጭሞ ከነን ቫይረስ የኮሮና ኦፍራ እት ሱዳን ዳን ጀራኒሩ Kad imamman prezidentumma parti demokratota Joe Bidenif, kad imamtun ittan tusani senator Kamala Harris, Robi har ayro jalqabaf walinta udan akka garetti, durgommi president Donald Trump if ittana president Mike Pence walin. Bati sadasa ke sage gesan beksisuf, umatat ya chufjiru, gabasa kutu, sora es.
Gane to kondurati parti demokrat kesa nam diddamati presidenti amerikata ufi durgommi foltabafati. Walum busa dufetti tokkaf tokkochisoni ni jarsi gane torbata mi torbati khabari sa haga guddan huji motumma amerika hujja chabai Joe Biden duri tana president Obama taitti gane saddet amerika ulin bulcha bahane ammisaf president Trump itti uji presidentumma tanirat wal durgomu foltafi Joe Biden nam uji tanirat eskar karfilati nam duri is walin durgomma bayetin ege jala hafe dubarti gurrati Kamala Harris ittantu presidenti tolfatetin walin durgomu filatetin khali addunyati mat Joe Biden huji tanaf khawwan iddu wal durgom sifa chabai Harris dubarti gurratu uji akkanati filan takarati hiddi daloti si Asia gam kibbati Kamala Harris wail tolfadetin walin durgomu fi ulfin guddan filadde jadetin isanittima kapsoftu an sodan hadi yesa warrummat amerikati fujjat jajjabo khisanam toko jadetti Twitter firrat barres Joe Biden ifi Kamala Harris duri huji ratu aniddu wal beykhan gaf Harris balanga adda godin California taate nojachabate ilmi Joe Biden abbalanga godin Delaware taate nojachabay ilmi sati Harris waniddu walin ujjatan bankile gugurdo huji gugurdo ni matan sodamale itikabsaani tene hadi yesati fi yeyi hedduf kabsaabaani uji sit gafasillen gammada amalla kisinna tantetin president america taatu itigammade filadeje jereetin barrest twitter firrat Joe Biden kamla harisin tunen wardi daman president america taa ufi party democrat kesa dorgoma baayetin ege ufjala busan kesa tok gaf presidentum ma dorgoma baatsuniyu Joe Biden wane dun farsiti john namabalcha nambulchin sirrat guddo farsan barjaba american bulcha jajjaba barbaddu khan khaysatti nam america aftau isa jettetin ugamtef kamla harris namgan shantam ishanit oakland california dalat ati si nam jamaica abban si nam indit mati bagate america anduf barum sani university california serane bifamt gan kudan itorbat indurat san francisco tabalanga adda taten hojjechabat gan kudan indurat tamma abalanga adda godin california taten hojjechabat godin california ti parte democrat ke sa durgomte tene senator america ta te tene am washington dc to jechu jirt congress america ke jirt jalqabdul filanno presidentum ma america barana khanirati akdan samo wacharu te tene ege ammu dadabdetin jalaft gabdul filanno namu wal kanjarsa wal jala wal busuni isille kanjarsanitte u jala busan tatanu khaysamo tanto presidenti ta te tene durgomu filatan american guya saddeta milamatin dubat presidenti filat Joe Biden efi Donald Trump itwaltaf Kamala Harris Joe Biden ujin karkarte ittantu presidenti ta devi
misen samana mare United States kanta an Ilhan Omar party demokratota bakka buudan filanno gigge same kan kalesa murmitu sani qabenya gudda qaban injifatani jiru kanen Minnesota kesa sagale kenan Omarin deggerudan sagale ibarra arkashantami saddeti wargatan murmitu sani Anthony Melton Mioximo sagale ibarra arkasoddomi sagale argatan Ilan Omar filanno baati sadasa kesa gigge samuf marsa kabrof misensu mamana maref dorgomani injifatu jedame egama dorgommi misensu tamana maref geggesa mekabrodan party republicano tarra kataan Michelle Fishback filanno misensu mamana mare ka party ofi kan injifatan yotaw misensa mamana mare democratic Colin Petrosanin dorgomuf jiru konya san ra dorgoman deggerto ta president Donald Trump kuta Georgia gama kibba kesa filanno party republicano ta konya kul arfafaf Marjorie Taylor Greene kan mirga qawwee qabaachuun deggerantu filatame Greene konya deggirtoon republikaanota keessatti dummaatan keessatti akka injifatan ofittamantaan dubbatanii turan Wisconsin keessammo konya sadaffaaf kan durgoman miseensi mana maree Democratic Ron King filannoo bakka bu'ummaa paartii isaanii akka salphaatti injifataniiru filannoon biyyoolessa pirezidaantummaa kan Ameerikaa sadaasa sadii geggeeffamuuf jira dimokiraatonni barcuma mana maree irra jireessa kan qaban yoo ta'u ripaabilikaanonni immoo barcuma sanatti dhuunfatanii jiru Awustiraaliyaan roobii har'aa namoonni 428 haaraa vaayirasii koronaan qabamuuf 19 du'uu gabaastee jirti kanneen vaayirasii kanaan du'an kutaa Viktooriyaa gama kibbaa kan erga baatii waxabajjii qabee weerarri kun keessatti hammaate keessatti yoo ta'u angaawonnis facaayina vaayirasichaa ittisuuf uggura sochii cimaa ka'anii jiru Angawangames David Andrew akkajedanitti kanneen du'an irra hedduun umriin isaanii 70 hanga 90 gidduu yoo ta'an dubartiin umriin waggaa 100 keessatti argamu martinu keellaa kunuunsamaan guddootaa keessatti turan New Zealand keessammo muummittiin ministeeraa Jacinda Ardern paarlaamaa biyyattii diiguu yeroo biraatti dabarsanii jiru Murtiin kunis filannoo paarlaamaa fulbaana 19 qabamee ture yeroo biraatti akka darbu dirqisiise. Andreen ibsa kana akka kennan kaleessa ergamaatiin miseensota 4 magaalaa Ooklaand keessaa COVID-19 qabamuun beekame booda. Maatiin kun guyyoota 102 keessatti kanneen haarawaa vaayirasichaan qabaman yoo ta'u, maddi daariqa yookaan infekshinii haaraa kun eessaa akka ta'e aangaa'onni eegumsa fayyaa qorataa jiran. Ministeerri eegumsa fayyaa New Zealand Dr. Ashley Bloomfield akka jedhanitti kanneen qorannaa geggeessan vaayirasiin kun tarii meeshaa waliin fe'amee gama seene jedhanii kashakkan ta'uu dubbatan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo wixataa jimaataa galgala saatii 2 akka haga saatii 8 meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 naayil saatiirraa sanii dabarsuu jiru yaayyu. Pirezidaantii Walda Maccaaf Tuulamaa Obbo Dirribii Damisee torbaan dabarsees warri mootummaa nagaa eegu manatti itti seeneetiin akka malee sidhaanuu isaa himate. Komishinii Poolisii Federaalaa waan kan qubin qabu jedha. Biiroon Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ammoo qulqulleeffachuu jira jedha. Naakor Malkaatti erge.
Pirezidaantii Waldaawwan Gargaarsaa fi Misoomaa Maccaaf Tuulamaa Obbo Dirribii Damisee torban darbee gaafa kamisaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 30 bara 2012 mana jireenyaa isaanii Burraayyuutti argamu keessatti halkaniin humnoota nageenyaa mootummaatiin reebamuu dubbatanii jiru. Haal galgala sana ture jedhan akkas ibsanii jiru.
Obeessiin gaafa jaha yookaan akka biyya kanaatti adoolessa 30 guyyaa kamisaa galgala sa'aatii 3 irratti dhufanii mana koo balbala dallaa sibiilaa sareebuu jalqabanii banaa banaa nuun jedhanii suutuma illee dukkana keessaa ilaallee hin sodaanne shiftaadha yookaan turreenyee maaliifii kana bira mootummaan ibsa kenneera halkan leename dhufee banaas nuun jedhe innaa poolisiin soo dhufe hamma bariitti eegee ganama edda bari'eeti nama qabalee keessaa yookaan yaasa naannoo sanaa qabataniitu bantuu fi kan jedhu miidiyaa dhumti mootummaa kun dabarseera haaluma kanaanan banuu fi didee. Deddeebisanii deddeebisanii adeemu hammaan naadame poolisii ollaa kootii kanan bilbila isaa beekutu jira isatti bilbilee bayyina gargaarii rakkoo irra jira jennaan anis nan sodaataa bayyina gargaaru garuu poolisii humna dabalataa nan bilbila jedhee bilbilee takka turee deebisee bilbilaanii fi humna shiftaa miti federaalaa hin beekanaa humna keenyaa olii hin dhufnuu naan jedhanii egaa jakkas ta'ee ofirratti hin banamee jidee utuma reebanii sa'aatii 3 hamma sa'aatii 5 ilaalu sa'aatii 2 guutuu booda balballi koo inni atiriin sibiila cufaansaa biyya daasaa inni karaa gadii gadhiise egaa kana caalaan dhufsinuu boombii darbanna gidduu keessatti jedhanii ani jallatti hirkadhee kanan dhaggeeffadha buna gaariin jira mucaan tokko immoo karaa suuqii keessaa dhaggeeffata. Kanaaf boombiin si darbachuu isaanii irra illee isin hibannaa boombiin darbate naan jedheeni ishii banni banni naan jedheeni yeroon banuu sadii ta'anii tuma akkuma xiyyitti funyaanotti fidanii natti qabanii jilbeeffadhu naan jedhanii harka ol qabee naan jedhanii nan jilbeeffattee gadi galagaliidhanii nan galagalee isa hojjiman jilbeeffattee jirutti na sakatta'anii isa gurbaa isa dhiiraa sakatta'anii garri caala nama manatti filammanii dallaa keessas manni addaa jirti sarviisiin isatti filammanii hunda waliin ga'anii. Maatii dubartootas gadi yaasanii kan deessee ciisoo qofa dhiisanii kaan yaasanii amma beenaan baanaa jedhan.
Humni nageenyaa kun warra kan nama meeqammoo ta'u.
Kan dallaa seena 20-30 ta'u kan dhufe ammaa dhibbee caala mata dhaleessi bakka sadii dhaabanii isa girnoo isa kottee dhaan dhaabatu sana.
Maal immoo jedhu turan?
Humna waraanaa guddaatu kan hidhate dallaa kana keessa jiraa yeroo inni qawwee nyaachifatu jira geenyeerraa ollaa keessatti dhuttilee shiftaa katamaa kana keessa jiraa. Kana barbaadnaa jedhani waan kanuma naan jedhan waan biraa naan hin jedhu.
Waraqaa eeyyama sakatta'u mana murtii irraa qabataniiru?
Anis hin gaafanne isaanis qabatteera naan hin jenne maalif nama sa'aatii jaatti mana keessa seenu mana murtii waa'een seeraa maaltu jira yeroo sana hojii shiftaatti kan hojjetamaa jiru ani kana gaafachuun gowwaa ta'uu irra seenumaan maalumaa kun isin eessaa dhuftanii jennaan nuti foolisii dhabaka kana jaallaa nuun gaafatin naan jedhan bayyi naan jedhani manni koo xinnoo ol kaati jallaan keessi akka waalichiin ishee irraan gadeeroon qajeelu dhukkusamtii qabeetuma gadi na darbate. Balbala karra jala bitaa mirgaan jiru arabaadhaan miila koo lamaan waaqitti ol kaasanii osoo lafa hin ga'in lama ta'anii dugda dugda irra naqaanii achi booddee sagaa irratti dhufeen xinnoo ishee ofan wallaalee yeroo achi of wallaaluu xinnoo deebiin ol ka'ummoo bobaa jala karaa bitaa dhiitee gadi na garagalchee dhaqeen koobilistoonni irratti hundaa'ine lafaa ka'ee kana booddee ammas hin booddee bilbeeffadhu naan jedhani kan barkas jedhanii achis takka na teessise na dhaabanii booddee bokkaan tokko sintiiftii gas tokkotti mana jalatti ol nubutanii karaa mandara keessa ol seenu qal'aan takka jira ijoollee maatii koo sundumaa achi fidanii haadha manaa koo si bahee dhanii alarratti dugda keessa dhiitanii keessa kuffisanii kana booddee achi teenyee jaarratti immoo guutta manatti deebinee mana sakattaa naannoo jedhame manatti of beeksisan. Mana osoo daakuun hanbisuun hunda sakatta'anii hojii isa gadii hunda sakatta'anii deebi'anii ammas amma akkuma silaa dalaa duubatti nu baasanii amma yeroo hunda osoo silaa jiileen bala karra qabadheen bahee amma lammata dhagaa kanatti qubsa jiraana godhe ammas bakkuma karaarraa ol deebisan sanatti nu deebisanii waan ta'e indibiliiruma galaanaa isaaniitti nama wajjin amma sadarrageessa kana foonee deemna akka isaa qorannaa. Kan keenya immoo bilbila foonee deemna bilbila kee ilaallee yookaan suuramna isa hojii murteessina har'aaf manatti galinaan jedhanii haala garba gurguruuti kan jiru malee haala dimokiraasii ani bara dargii qawwee qabadhee shuguddii dastattee jaataanee bosona dhuunfaa hordeessaa qabamne mootummaa irratti kaanee achittuun namni nu rukunne sansalataa walitti hidhanii magaalatti nu fidanii achi immoo na rukunne. Isaan keessa 2,000 yeroo shanan hidhame. Yeroo shanan larri kunne namni amma eeggan torbaatamatti dhiyaatee fi ijoolleen guyyoon irratti barte xarabaadhaan ni bakka waqatti wal gargaarsiisee abbaan itti akaakayyuun ta'a isaan tokko kanatti reebee.
Mee amma maal irratti argama fayyaan keessan mana wal'aansaa dhattanii ilaalamtaniittu hakiimiin maalis ni hin jedhe maal keessantu miidhames ni hin jedhame.
Ispaayinaal lombaarma. Wanta akkasi jedhamu tokko nakaasanii bakki kun immoo bolee dhagaa asii burraayyuu dhaabeen bolee dhagaa kunillee ana nama sooramarra jiruuf baay'ee rakkisaadha. Amma qorichi naan kennamne garuu hekimannaa calqabeera irra jira.
Dhukkubbiin isin itti dhagaamu jira?
Natti dhagaamu jira. Doosaan nadhaan keessumaan bakka qabattee hidhatu nadhaan sun yeroon taa'u danda'ee sasabeera kan ta'u waa qabattee xinnoo hidhattee kan ka'aa. Yeroo deemee taa'ullee akkasuma halkan immoo galagaluu irratti xinnoo na rakkisa. Yoo nama waraanu baay'ee nama dhukkuba kanaa gara caalu sodaas nan qaba. Yoo nama waraanu suruun nama godha kanaa suuraa kan galagala malee adeemus taa'u irratti rakkoo qabu. Taa'u yookaan ka'u wanta akkasiiti kan inni na rakkisu.
Dargaggoon sun eenyu? Dargaggoonni mana keessanii fudhatanii akka deeman natti hin tan yeroo ammaa kana eessatti argama dargaggoon sun? Maaliif dargaggoo sana moo kan qaban?
Caaluu Baqqalaa Gammachuu jedhama. Harammaa Biraajee jechuudha. Waggaa tokko walakkaa ta'e irratti Biraajee hojii barbaadataa jira. Maqaa obboleessa kootii anuma bira jira. Amma yoona mana murtiitti hin dhiyeessine achuma mana kuudhaa koriidara dhiyeessa jira. Waan tokko yookaan hidhamsa yookaan mana murtiitti dhiyeessanu malee sanumallee nus amma yoomitti galaa dhiyeessina inni amma yoomitti achi taa'a ammaaf akkasumatti jira.
Eessatti immoo hidhamee jira?
Burraayyuu mana hidhaa poolisii lakkoofsa sadaffaa jedhama.
Amma yeroo mana keessan seenan akkanatti himtanitti nama meeshaa nyaachifatee jira sayyuu dhageenye irra jedhanii jettan mana keessan keessaa yeroo sakattaa waan argatan qabu?
Waan tokko yoo waan argatan hin qaban dhugaatii jechuudhaas waa fuudhanii hin baane. Caaluma fuudhanii deeman malee kan arganne hin jennee qodaa koo na jalaan fuunee amma bara yaaditi maxaafa koo waan dokumeentii koo waan beekama. Konkolaataa hundatti fe'anii fuudhanii deemanii isaan kun garuu waa hundumaa inuma sakattaa malee waa tokko yoo fuudhanii.
Sababni humnoonni nageenyaa mootummaa gara mana keessanii dhufanii maaliif isinitti fakkaata?
Ani aadaadhuma mootummaa Itoophiyaa natti fakkaata. Hamma yoonaa mootummaan biyya kanaa keessa bulchaa jiru. Hayila Sillaasee Maccaa Tuulamaan jaallatu Hiinaa Hindararaa bara dargii keessa akkuma cufatti ture dargiin bara isaa cufaa ture ihaaniti waggaa tokko keessatti yeroo afur na hidhee na baasee qabeenya keenya laaqqisiisuun hambisiin saamee amma immoo gaisaan kunis qooduma akkuma aadaa ayyaana isaanii ta'ee wantoota Maccaa Tuulamaa kana miidhuu fi nama achi keessa hojjetu miidhuu natti fakkaata maaliif hundeen Oromummaa tokkummaa Oromummaa kan uume waggaa Maccaa Tuulamaa jedhanii waa yaadanii fi ani kanuma natti fakkaata malee afaan isaaniirraa hin dhageenye kuni. Mitii kooti yeroo lama walga'ii waamlee miti kookinee namni walga'ii waan gargaaruudha. Kambootti immoo workshoppii injifannoo waldaa Maccaa Tuulamaa haa yaadannu jiru kan namni 2,000 caalaa irratti qophaa'ee yuunivarsiitiin 14 qophaa'anii dhufaniis humna waraatiin dhufaniin roowwanii.
Tarii xumurarratti wanti isin jechuu barbaadde yoo jiraate?
Xumurarratti wanti kana jechuu barbaadu tokkoffaa dargaggeessa qeerroo kaleessa yeroo itti fayyadanii labsanii qeerroon haaluma akka sodaachisaatti qeerroo xinnaa fi halkanii amma halka walakkaa biyya keessaa biyya alaati bilbilanii na jajjabeessaa turanii ani nama du'ee ka'ee akkamitti awwaalamuufidhaa uummata kanatti na wajjin dhaabate waaqayyo kabaje isin haa kennu tokkummaan oromoo akkuma kana fuulduraa itti haa fufu isin illee nan galateeffadhaa uummanni oromoo jabaanlee tokko taanee karaa nagaa qabsuufnee mirga keenya argannoon jedha oromoo cimaa aataanu cimaan firan dhabu cimaatti namni roorrisu kanaaf ummanni oromoo wal faana haa dhaabannoon jedha galatooma.
Haala yaala isaanii ilaalchisuudhaan bakka itti yaalii taasifatan giddugaleessa yaalii dhuunfaa itti yaalamanitti bilbilee ragaa dhukkubsataa isaanii hojii wal qabatu akka hin kennine hojjettuun kutaa odeeffannoo giddugaleessichaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti bilbilaan himte. Hakiima obbo Dirribii Damusee argachuudhaaf yaaliin goonis hin milikoofne komii reebamuu akkasumas hidhamuu firee isaanii mana isaanii keessa jiraatu dargaggoo Hacaaluu Baqqalaa fi manni isaanii sakattaamuu ilaalchisee odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf waan beekan yoo qabaatan mana jireenyaa isaanii burraayyuutti argamutti halkan kamisa torban darbee kan argame humnoota poolisii federaalaati jedhamuun wal qabatee gara itti gaafatamaa kutaa sab qunnamtee komishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdiitti bilbillee turre. Dhimma kana wajjin wal qabatee odeeffannoon isaan qaqqabe akka hin jedhe kan isaan dubbatan yoo kan adda baafatan ta'es nutti himuudhaaf qophii ta'uu dubbatanii jiru. Hogganaan biiroo nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad komii dhiyaate irratti waan beekan akka hin qabne dubbatanii jiru. Hogganaan itti aanaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Daawud Muummees kaleessa dhimma kana adda baafatanii har'atti kan yaadanuuf kennan ta'uu dubbatanillee ammallee dhimma sana ilaalchisee waan qulqulleeffatan akka hin jedhe kan isaan dubbatan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Burraayyuu obbo Dassaaleny Siyuumitti bilbillee walgahiirra waan jiraniif boodarraa akka bilbilluuf nutti himan yeroon boodarra bilbiluuf ammoo itti milkaa'uu hin dandeenye. Komii reebamuu Pireezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damuseen wal qabatee ka'eef BBC sagantaa afaan Oromoo wajjin gaaffiif deebii taasisaniin dhimmicha quba hin qabu jedhan. Guyya guyyaan nageenya magaalittii akka qoratan dubbatanii gabaasni akkanaa akka isaan hin geenyes kan isaan himan. Humni nageenyaa osoo haala kanaan bobbee silaanan dhagaa ture jechuunis dubbatan obbo Dassaaleny kuni waan ta'uu danda'u mitiis jedhanii jiru. Iyyannaan akkanaa isaan bira kan hin geenye ta'uu dubbatanii yoo odeeffannichi dhugaa ta'es ni qorannaa jechuun deebii kennanii jiru. Waldaan wal gargaarsaa fi misoomaa Maccaaf Tuulamaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2004 humnoota nageegumsaa mootummaatiin cufamee kan ture yommuu ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaa amajji bara 2011 irra deebiin banamee misoomaaf tokkummaa uummata Oromoo irratti hojjechaa jira jechuun pireezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damusee dubbatanii jiru. Dhimma kanaan wal qabatee deebii arganne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabe raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irratti yeroo mala galgala akka sa'a biyyattii sa'a 4 irratti kan tamsaasu ta'uu isin beeksifna. Qophiilee keenya bebeekamoo dhaggeeffattoota biratti jaallatama argatan akka waa'ee uummata Oromoo dirree dimokiraasii qophii fayyaa kan dhageenyeef dubbisnerraa misoom ispoortii Ameerikaaf uummata ishee gabaasaalee adda addaa haala yeroo irratti fuudeffataniif oduuwwan haaraa dhaqqaban Ahaduu FM 94.3 irratti isiniif qabannee dhiyaanna. Buxatta dhuftu akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee yeroo mara galgala sa'a 4 hanga 5 nu hordofuu hin dagatina. Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kireessiin koronaa addunyaa miil jala guur kun addunyaa keessaa nam miliyoon 20 caalu irratti argan. Afrikaa keessaa miliyoon 1 caalu jira. Afrikaa keessaa aga guddaan Afrikaa kibbaa keessa 1,500 caala Afrikaa kibbaa keessatti arguu jiran. WHO dhaabii fayyaa addunyaa ogeeyyoota isaa Afrikaa kibbaatti ergeetiin waan dhibi kana irratti biisuun gargaaruuf kurfoo jira. Farmaan dura hojjaan irra sanii deebina jaalannee nutti.
Afrikaa keessatti namni vaayirasii koronaan qabame inni duraa ega galmeeffame baatii shan booda. Weerarri vaayirasichaa addunyaa irratti geessisaa jiru dhibba keessaa harki shan qofaatu ardii Afrikaa keessa jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayirektara Afrikaa akka ta'an Dr. Matshidize Moo'itti akka jedhanitti Afrikaa keessa lafa weerarri vaayirasii koronaatti ammaat kan akka Afrikaa kibbaaf kabiroo aangawoota yaaddessee jira.
The realization is dawning strongly that we will have to live with this virus for some time. There are now almost 1 million reported cases.
Yeroo hanga tokkoof vaayirasii kana waliin jiraachuuf akka jirru hubannaan jiru jabeessee agarsiisa. Afrikaa keessatti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman miliyoona 1 akka jiran gabaafameera. 21,000 caalaan lubbuu ofii sababa vaayirasii kanaan dhabaniiru. Afrikaa keessatti dhukkubi COVID-19 caalaatti kan miidhe Afrikaa kibbaati. Addunyaa irratti immoo sadarkaa 5ffaarra jirti jedhan. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO'n ministeerii eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa waliin michooma uumuudhaan hayyoota 40 caalaa kutaa sanarraa deeggarsa sadarkaa guutuu biyyaa fi kan sadarkaa kutaa akka kennaniif bobbaasee jira. Garuu jedhan rakkoo dhaqqabee inni dhugaa isa barame caaluu malaa yaaddoo jedhu jira. Sababiin isaas meeshaalee qorannoo ittiin gaggeessan dhabamuu fi rakkoolee kabiroonis ni jiraa jedhu.
I'm often asked whether they reflect the true picture of the epidemic or not. One of the constant and concerning challenges in many African countries is a shortage.
Weerarri kun waan dhugumaan geessisuutu gabaafame moo mitii jedhee yeroo hundaan gaafadha. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti rakkoo dhaabbataa fi yaaddessaan jiru. Namoota vaayirasii koronaan qabamanis ta'ee kan hin qabamne adda baasanii baruuf qorannaa gaggeessuuf hanqinni meeshaalee qorannoo ni jira. Gama kaaniin immoo Afrikaama keessatti biyyoonni qorannaa gaggeessan dabalaa faca'ina vaayirasichaa hanqisaa jiran kan akka Mooriishas, Ruwaandaa, Keepverdeef, Botswaanaa jiru. Kanaaf gargaarsa tokkummaa mootummootaan biyyoonni meeshaa qorannoo fi kanneen biroo akka guuttatan gochaa jirraa jedhan. Ministeerri eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa Dr. Ziweli Makhize akka jedhanitti sochiin biyyattii keessaa torbanneen sagaliif cufamuun faca'inni vaayirasicha koronaa suuta akka jedhu godheera. Garuu of eeggannoo kana biyyattiin hin jajjabeessitu taanaan weerarri vaayirasii koronaa marsaan lammataa dhufuun waan hin oollee sodaa jedhu qabu.
It is possible that instead of these lines going down, when we start opening up the movement of
sochii kutaalee biyyattii keessaa fi dinagdee biyyattii banaa gochuun uummanni olii gadi socho'uun salphaa akka ta'uuf gochuudhaan lakkoofsi dhukkubsattootaa fi warra du'ee deebi'ee isa duraa caalaa hammeessuu malaa jedhan. Ruwaandaaf ministirii eegumsa fayyaa akka ta'an Dr. Daaneel Gaameejii akka jedhanitti aangawoonni karoora guutuu biyyaaf baasaniin wal'aansi kennamaa ture haga ammaatti doolaara miliyoona 73 baasisee jira. Biyya xiqqoo taate Ruwaandaa keessatti haga ammaatti nama 2,104 vaayirasii koronaan qabamee jira. Biyyatti xiqqoo taatus aangawoonni atattamaan vaayirasicha mana keessaaf sadarkaa konyaarraa akkamitti to'atamu akka danda'u hubatan jedhanii.
We came to realize that at the beginning our response was driven by the central government.
Yeroo jalqabaa deebiin kennamaa ture sadarkaa waajjira eegumsa fayyaa waaltaarraa akka ta'e hubanne. Tarkaanfiin sadarkaa waaltaarraa fudhatamu ga'aa akka hin taanes barre. Akka naannootti dhukkuba COVID-19 kana hordofu jalqabnee jedhan. Addunyaa irratti namoota vaayirasii koronaan qabaman keessaa irra jires United States keessatti kan argaman ta'uun gabaafameera.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabe raadiyoo Ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti yeroo mala galgala akka sa'a biyyattii sa'a 4 irratti katamsaasu ta'uu isin beeksifna. Qophiilee keenya bebeekamoo dhaggeeffattoota biratti jaallatama argatan akka waa'ee uummata Oromoo dirree dimokiraasii qophii fayyaa kadhageenyeef dubbisnerraa misoom ispoortii Ameerikaaf uummata ishee gabaasaalee adda addaa haala yeroo irratti fuudeffataniif oduuwwan haaraa dhaqqaban Ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti isiniif qabannee dhiyaanna. Guutata dhuftu akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee yeroo mara galgala sa'a 4 hanga 5 nu hordofu hin dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Thank you.
tarratan umtaboriti waldacha nagajene nage sagantafana maratitan ansora lafet nagannu bula rufirguta